Yeah. His sin does a say and there it turns like a song.
Yeah.
Nothing beefa, so cool pedi diss track. 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 Hustler, asola lo pipengini, umfuzilu empty ngoba no babi nan ponjanga. Ningo ponyongi nguwe no tita, makwe kwa madalanga sayuko luka. Food set makwetini anizokwenza fokoli kuba kwesi spaza. Isendi mi king ndafika emekele ndakwenzela phansi kwedini umbhethe khona kuba uye nix uyesafarisha nanqinisa ilonto wakhethu uyomithisa ecaleni for ukomperisha le bhithi utyola nayo kunzima umitha masime ngomitha vukekiseni ubaleki 100 mitha kubileveli ama unoyiricha udla kwedini ndikuxelela ukuba kwedini awukayinasentabeni ukhonya noasiphe Facebook akuzokunceda yisa straight kwedini enen uyigay awukho straight wakhutshisa istraight wakhotshisa ibhanki yityagi notamkhulo wathi kuwuyindoda eqhatha kaloku makwedini amakhwenkwa yaqhatha nasulibala ukuba awuphondlanga kwedini F6 idala ndikuxelela ukuba kwedini andikufili waqhekeka kwihasile nomik for ntoni kuba kaloku wena wadiswa ngunora ngepipa encinci amajita ebengenokwazi ukuskima kubuye wahlasa emanedini exama ubhizi wena ngapha esayidini wafonyoza ngalo pipa yanyana yakho incinci futhi uyandibhora mani nale kwekoso lokubhizi uringa kufacebook ingathi ithere gqityo tyiwa usulelwe nguasiphe ngenkunga uwhite uyelo bhoncacanga ungunsangwini ungumrep uquluse magwaza kodwa uyinkazana kathithi uyasibhanqasibhanqa emetele irepi moshwa ngostru yistru ziwek zonke ezizingostru stru nowalaza ukopo lostru stru ndingustri zona zingamakhaphetshu ngangizibona ndizitya zonke kuba ndiyigoat ibamba imike ndibe neghost am the gitsa motherfaka bonke bayagwala xa ndibamba imike fanakithi kuthi ndirephe again tuni freestyle kuba kaloku am dope migalamu ungazodlalela kwiginsa am the ilesi motherfaka kule rap inina ndiphakamisa mna ndiyiwa Nothing beef, jongani mngondo wamakhwana madala noba ningaphindisa ndizaphinda ndingidise ninye misunu